It's a brand new one again.
Westside Music.
I'm at the most wanted. H-Boy the King. I got a bet on this one. Aupariento. The Muro. Everything done, I got on this one.
Nata muri muaka. Nakupa uba swalele. Nata muri muaka. Nakupa uba swalele. Mani teba kusina ribaka. Nakupa uba swalele. Mani toya lisika posa. Nakupa uba swalele. Nili uba swalele. Aba tibi seba siyeza. Nate uba swalele.
Mala
teye vana vaho. Mani teba kusina ribaka.
H-Boy the King.
Nakupa uba swalele.
Mani
toya lisika posa.
I got you.
Nakupa uba swalele.
Kibana bamina ndateba kuipepela kimukwa fela wakuliba late ile zila. Sona kuwa mafafa semuva swalele. Kulindibwa na mwalitoba ikupule. Sina nimina ndate ane muize. Kulini swalele kao fela ya nefoselize. Soki ya mazoo ya kani ya teile. Hakuni nopele banye ni baka bala teile. Baba tanga nila kweza kompiti. Kone imi baziba ande kulia banifiti. Zeba bata kweza ngani nyikwile. Haba zibi nile bomina ndate munibe ile.
Ndate mulimu waka. Nakupa uba swalele.
Nakupa swalele.
Nate mulimu waka. Nakupa uba swalele.
Zeba siyeza.
Kusina ribaka. Nakupa uba swalele. Mani toya lisika posa. Nakupa uba swalele.
Nili uba swalele. Aba zibi zeba siyeza. Nate uba swalele.
Mara teye vana vaho. Mani teba kusina ribaka. Nakupa uba swalele.
Kina Aupariento. Young Bali,
nakupa uba swalele.
Mulimu waka nakupa uba swalele. Liposo zeba fosa fosa fa uba swalele. Liposo zeba posa posa na uba swalele. Aba batakuya kwa patalele uba swalele. Bani ambele lani lobala lanishwe. Nani lapele labona balobala basuswe. Bani toya mia kuna nilibaka. Nakeni pumbo la bondba kuna nilibaka. Tumatisi ni ututwanga fela. Kafela fela fela ni munga kona wafela. Kalibizola ndate mwana ni mwaoke nile. Our dear heaven father nakupa uba swalele. Young Bali
mulimu waka. Nakupa uba swalele. Nate mulimu waka. Nakupa uba swalele. Mani teba kusina ribaka. Nakupa uba swalele. Mani toya lisika posa. Nakupa uba swalele.
Nili uba swalele.
Aba zibi seba siyeza. Nate uba swalele. Mara teile vana
loo.
Mani teba kusina ribaka. Nakupa uba swalele. Mani toya lisika posa.
Basti meliva pile kuya kwile. Nemuli seluka kupasikane suutwilo. Akubona fani mutu ya kwile. Nakupa boni pepilwe nivona muba kwile. Neva wona inge na notuwa success. Neva sala tikuli nive ma success. Na uti wakono nalifa ma taxes. Kao keni valika nivaka van taxes. Vani toela valika deni luwaka. Vaseli vani shauta fukumu vani luwaka. Nilikunu tuzaka fukumu vahu waka. Nipila kakuna tiwa fukumu na luluwa. Nga rubi.
Nate mulimu waka. Nakupa uba swalele. Nate mulimu waka. Nakupa uba swalele. Mani teba kusina ribaka. Nakupa uba swalele. Mani toya lisika posa. Nakupa uba swalele.
Nili uba swalele.
Aba zibi seba siyeza.
Nate uba swalele.
Mara teye vana vaho. Mani teba kusina ribaka. Nakupa uba swalele.
Kukusina nilivaka wanjoya. Bakutoya kukusina nilivaka. Kivalika nivahao nivalika nivaka. Abalatiku nivona fasivaka. Fomu niveile wondate. Nilifova niveile wondate. Nikosho kuwa tate mubaswalele tate. Nikukusina livaka mubaswalele hape. Anikalivalika nivalika nivalika nivalika. Kela mukola fela fani matukwani. Ani batoku chwalebo na batukwani. Holy fire upon them.
Nate mulimu waka.
Eo mwanyi ya CEO.
Nakupa uba swalele. Nate mulimu waka. Nakupa uba swalele. Mani teba kusina ribaka. Nakupa uba swalele. Mani toya lisika posa. Nakupa uba swalele.
Nili uba swalele.
Aba zibi seba siyeza.
Nate uba swalele.
Mara teile vana vaho. Mani teba kusina ribaka. Nakupa uba swalele. Mani toya lisika posa. Nakupa uba swalele.
Uba swalele. Uba
baswalele abatibiza bayeza abatibiza bayeza baswalele baswalele abatibiza bayeza abatibiza bayeza
abatibiza
bayeza
kapekwena sasibiza weza
H-Boy
the King, my man the most wanted. The more I got you, Robi Eto, man the West is Pizzo, Alfarianto, I got you. Managers Mr. Franklin, Chief K, I got you. John Duty, I see you, man. Ewo Kelvin, aliko ni kumilibara Zunda Grosari, Oslova, I see you Mr. Mioba, I got you Another face boy house, check Eyo Safe Diesel, aliko ni kumilibara Opperman Man Kids, I see you man.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Another H-Boy production.